Gray and the Beast.
Makafos, wanginilopenda wamechimba kwenye poli la komino simba. Walioniachia ni misiba, everyday, everyday. Tena wakandika kwenye pepa. Oh, oh. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Laba wanizike iwe alaipi. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mini paka wa.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na. I like you. Baby, I like you. I like you. Baby, I like you. Oh,
I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Oh,
weni tunda langu. Acha nile huku na jichana. Wako niwe peke yangu. Unitibia siku na mchana. Oh, eni milele kuwe na mimi. Teno sinipende kisa msanii. Ata kesho nisipoiti. Enu siwafate wale wenye kiki. Osha ni uzimno. Tena nikasotana kwenye mapenzi. Nisha choka kuwa single. Nataji kutulizwa na sio mateso. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tanipa uchizi. Tena siku achi. Laba wanizike iwe alaipi. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mina paka wa.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na. I like you. Baby, I like you.
Oh, yo.
I like you.
I like you.
Baby,